you move. I like the way you move. Umekuja kwa mgu. Kera siku tunabali. Tunakesha hatulali. Tunakula burudani. We don't care. Kama we ni nani. Mtoto nilimkuta kwenye bar. Amejazia hizo bambata. Ameomba drinking nikampa. Je, ghetto, tukasepa. Oh, can you feel this? Kenya Uganda tizi when I feel this. Oh, let them hear this. Mwana meni gas achokana kudis. Me, inapenda dancehall. Nikicheza na cheza dancehall. Selecta, ready dancehall. Gali shake your bambo. Gali shake your bambo. Gali shake your bambo. Are you ready for the show? Sema kwamba danso ni mziki wa kiuni. Eti unapigwa klabuni. Kama wewe uko klabuni. Yeah, yeah. Afro dancehall. Make you wind. Go mod. Get mod. Go mod. Shake your mod. Don't care who see. Girl, you the bada. Dancer make you wind like no other. Wind wewe dada. Me gonna make you bounce. Girl, you the bada. Dancer make you wind like no other.
Make you bounce. Make you bounce. Make you bounce.